Here's another one.
Naona mnazaliwa Mwanza mnapenda umbea. Mfungo mbe kwa sasa niko huru. Warete tu afira shaka ni wadhuru. Watoto nyinyi na mikwa tesa sirabudi. Wakiume tu kwa nje na pondani shashifudi.
Wambia muziki unabapeni. Muko basi nene mundoka Mwanza mwemamba nmerudi bonge muneni.
Mite seni yuwa mambie zinduka shosti. Mwanza na wapakuwa watoto sangala rosti. Mindo hosti wanabaki parathite show. Niki hosti fake driver na gawa side. Ademu alonika time mana squeezy wanataka. Shakula msoto mkala sembe pia donut anash. Jile na nyota of star na mona BB BBC then na kwa Tupaki na mgeuza BG BG G. Maneno nimekua kiziwi simnona sijisiki. Acha waleto kanda mintaleto flash na OCD. Unesema siri mnofu nitambulia mifupa. Wene nuafu na jenga safina na jika shupa.
Wale wale kule waje waje tule.
Yes
wale.
Nyasumbi ndana mbanyo.
Wale, wale kule. Walete, wale, wale kule. Walete, wambie waje tule. Walete, walete.
Yes,
walete, walete.
Hey, weta chizi madundo. Niwoneshe na vote mabas. Cool kid, cool soul, misi na go dance. Afno kame rap hapa razi nkiwa zangu geto niko mimi na mimi maz. Tungi sizi wezi uneza kodja nipa cash. Chajabu kila napokunyo narudisha change. Bila ndumba, fundi majumba. Lipanda ngazi homu ikatoa matuna. Wanangu vipi, kisiki, kisichoridhiki akiriki. Dali ntiti, nje ntiti. Ushona wapi mbuzi ya kamtunia fisi. Menu juu iliko toka, usiju karopoka. Nyasubi wananita na chabosi ya mboka. Vile nishi ni Terese, leo naweka mizigo hadi kwenye buti la jeje. Nairi go money hit, staki ubish. Rime mkombaini na chama nengo na titi. Shout out kwa stick, upendo na bariki. Nimemaliza sasa na wacha kijiti.
Wale, wale kule, waje, waje kule. Wale, wale kule, waje, waje kule. Walete, wale, wale kule, walete, wambie waje kule. Walete, walete, walete.
Yeah.